Kabaka bwa Buganda bubangudde bannakyewa era ne bannamikago ku butonde obw'obulungi obw'ensi n'abalimisa ku ngeri yinate ey'okutumbulamu obuyonjo obutonde n'amazzi amayonjo mu bitundu eby'enjawulo mu Bwakabaka obwa Buganda era bannamukago b'Obwakabaka aba Community Integrated Development Initiative be bakulembeddemu okuteekateeka omusomo guno oguyindidde wali ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka mu Bulange Mmengo. Omusomo guno gugudde mu Minisita Isaiah Kazibwe Kituuke ow'amawulire era bw'ati akunze abantu bonna okuba nga bettanira okukuma obutonde obw'ensi.
Ntebe wa Board Public Health Improvement and Sustainable Community Development. Clean and sufficient water, amazzi amayonjo ate nga gamala, is central to our vision. In my concluding remarks, I once again thank Community Integrated Development Initiative City for their invaluable support. May this partnership grow, may it continue to grow for the benefit of our people. Mubimpimpi kansoko kubategeeza nti bannakungoona kolera taggwa kale banne ebintu bino byonna tulina okutegeeza abantu baffe si birungi bwe tuddako ku bulungi.